Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abari mu Rwanda mwatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho ku rubuga rwa internet mwadusanga kuri www.radio.voa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza, mbayikaza mu kiganiro muri sanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Ihohoterwa rikorerwa mu ngo ni kimwe mu bibazo biteri ihungabana ku barikorerwa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ubushakashatsi bwa Minisiteri y'Ubutabera bwagaragaje ko hari igihe mu gihugu abantu nibura 16 bahamagaraga inzego z'umutekano buri munota bavuga ko bahohoterwa n'abo bashakanye. Umubare munini n'abakorerwa ihohoterwa ntibabivuge. Ibyo benshi bibaviramo indwara zitandukanye zirimo ihungabana, guhorana umujinya ukabije, ubwoba buhoraho n'izindi ndwara zishamikiye ku mutwe. Umunyarwandakazi Elvani Mukangoga ari mu bahuye n'iryo hohoterwa rikamugiraho ingaruka zikomeye. Urugendo rw'ubuzima bwe aherutse kubushyira mu gitabo aherutse gusohora yise Power of Forgiveness, cyangwa se imbaraga zo kubabarira. Madamu Mukangoga niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri isanga uyu munsi, akaba aherereye muri leta ya California mu majyepfo cyangwa se mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Madame Mukangoga, ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku Ijwi rya Amerika.
Yego, murakoze cyane.
Urakoze kandi nawe, tugushimire kuba utuboneye akanya kugira ngo tuganire aho muherereye. Ni saa moya za mu gitondo ahangaha i Washington DC, turi ku isaa 4. Mumeze mute aho ngaho muri leta ya California?
Turaho, turakomeye, ni mu gitondo kare. Ego, turakomeye cyane rwose.
Urakoze cyane. Ikiganiro rero nk'uko nari mbivuze kiragaruka ahanini ku ihohoterwa rikorerwa mu ngo nka kimwe mu bibazo bitera ihungabana abarikorewe. Ibi wabigarutseho mu gitabo wanditse wise Power of Forgiveness, cyangwa se imbaraga zo kubabarira. Mbere na mbere kubatakuzi cyangwa se batarasoma iki gitabo cyawe, ese nawe irihohoterwa waba wararikorewe?
Yego rwose, ihohoterwa nararikorewe.
Urikorerwa n'uwo mwashakanye?
Yego.
Ibyo rero turaza kubigarukaho mu buryo burambuye, ariko mbere na mbere ujya gufata icyemezo cyo kwandika iki gitabo, n'iki cyabiguteye?
Kwandika icyemezo cyo kwandika nagitewe n'urukundo mfitiye abandi bantu, nifuza gusangiza abandi bantu iby'ubuzima by'ukuri nanyuzemo, mbyigisha kubabarira, mbyigisha ibyerekeye guhohoterwa, mbigisha kwihangana, mbese kandi nifuza ko ntandi muntu nta wundi muntu bazangira muri ibyo nanyuzemo.
Utangira kucyandika byari ryari, imbarutso yari iyihe?
Icyo gisubizo ngifiteho nk'ibibazo bibiri. Ubundi ndi umwana muto, nakundaga kwandika, natangiye kwandika kuva kera nkigera hano muri Amerika. Nakoze za najyaga nandika journal, ariko noneho kwandika mu by'ukuri niyemeza kwandika ku hititse imbaraga zo kubabarira. Nabitangiye mu kwezi kwa kane tariki ndwi muri 2007. Numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo waratsinzwe muri byinshi noneho babarira.
Waratsinzwe muri byinshi, ibyo watsinzwemo ni ibiki?
Nabivuze mu buryo bwihutirwa.
Gerageza ubirambure kugira ngo abantu batarasoma icyo gitabo. Ndabizi ko ugomba kubaha gutuma bagira amatsiko yo kugisoma. Sinkubwira ngo uvuge byose biri mu gitabo kugira ngo batazananirwa kukigura, ariko gerageza utuvungurireho kugira ngo bamenye nayo matsiko bayagira, ariko bazi ibyo ngibyo byari bikuremereye byari biki.
Ubwo mu 2007 hari mu kwa kane, nari namaze gutandukana na se w'abana banjye twashakanye. Ubwo nari naragiye mu ishuri ry'ubuinfirmieri, mu Kinyarwanda infirmieri ni iki?
Ni abaforomokazi.
Umuforomokazi. Nuko ubwo ni 2000, nubwo na jenoside yari yarabaye. Noneho ubwo nari mfite ubuzima bwari bumereye nabi cyane, abana banjye bari batoya, nari namaze no kwirukanwa, nirukanwe mu nzu nari ntuyemo mu bibazo nabyo nshobora gusobanura mu kanya kari imbere. Ubwo ariko ubuzima bwari bumeze nabi. Noneho numva ijwi rimbwira riti wowe waratsinzwe muri byose. Ntabwo mbese nabashije kubaka urugo ngo rukomere nk'abandi, buri make ubwo naratandukanye. Ntabwo nabashije kwiga nk'abandi ngo ndangize, ko naratsinzwe. Ijwi rwose numvaga rinsinze muri makeya, mbese rimpamije yuko natsinzwe. Noneho rirongera riti ntabwo ugomba kubaho, ntanugukwiye kubaho.
Hanyuma se nawe nk'uko wari ubivuze wize ubuforomo ubikoramo, wanyuze mu bibazo by'ihohoterwa ry'ingo, icyo gihe ni nk'uburwayi cyangwa se wumvaga gusa uremerewe, umutima uremereye?
Uravuga uko nifashe iryo jwi ryumvise?
Yes. Cyangwa se n'iryo jwi wenda ryaje kugira ngo rikugaragarize ko ufite ikibazo utaruzi?
Ibyo ni ukuri rwose. Ariko muri icyo gihe nari ndimo ntabwo nasobanukiwe n'ibyaryo mu buzima bw'ukuri. Numvise ngize ubwoba, nagize ubwoba bwinshi cyane. Nagize ubwoba muri makeya, ndibaza ntise ndisaze nk'ibiki. Umuinfirmieri nibyo narabyize mu ishuri, iyo wumva amajwi yo kuvugisha mbese ni mu kinyarwanda ushakira akajambo ko kubisobanura ni trouble mentale.
Ni ibibazo byo mu mutwe nyine, ni ibibazo bishamikiye ku ndwara zo mu mutwe?
Yego. Niko narabyize mu ishuri, nicyo bisobanuye. Ariko noneho uko niyizi nakureba nkabona ndi muzima nta kibazo mfite. Ibibaye ni ibiki, ijwi ibyaryo ni irihe? Ako kantu nakibajije cyane. Kandi noneho ijwi umfashe ku kuganira neza kuko ari cyo nganira bimwe nkange nkabisimbuka ijwi rimwe ryaje rivuga riti ryari negative ntabwo ryari ryiza nyine ryavugaga ngo waratsinzwe ntabwo wagombye kubaho irindi riravuga ngo noneho babarije maze gusubiza yuko njyewe ngomba kubaho irindi kibabarije ngo n'amajwi abiri none mpagarara mu mba hagati niba ese ijwi rimbwira gute ko tugomba kubaho irindi rikavuga yuko ngomba kubaho ko ari amajwi abiri atandukanye rimwe ryiza irindi nibiri nuko kandi rikavuga uburyo ryamvugishije byumvikanaga yuko ntabwo ari njyewe ntabwo ari n'imana ni satani ibi ni iki nuko nubwo nabyize mu ishuri ntabwo ibyo bintu nabisobanukirwaga rwose ntabwo nabyumvaga kandi numvaga ngiye no kubisobanukirwa ko atari njye bigomba kubaho
hanyuma se madamu Kangoga icyo gihe ntabwo wabisobanukiwe ko wenda washoboraga kuba ufite ibibazo by'ihungabana ufite ibibazo by'umujinya ukabije ufite ibibazo bishingiye ku ndwara zo mu mutwe ahanini ubikuye ku buzima wari umazemo igihe ujyanye n'ihohoterwa wakorerwaga nyuma y'igihe ubimaze kubivamo waba warasubije amaso inyuma ugasanga hari ikibazo cy'ubuzima muri rusange wari ufite ahanini gishingiye kuri ibyo bibazo wari uhuye nabyo
yego ubwo ikibazo rwose mbashije ni cyiza cyane nyuma narasobanukiwe kuko ubwo urumva nyine nawe wabikomoje kuko ako iryo jambo nyine iryo jwi ryaranyerekaga ryarankanguraga ku ruhande rwo hejuru mbese ku mbaraga y'imana ku bizera imana ku bizera imbaraga ziruta z'umuntu ni ikintu cyankanguye kinyereka ko hari ikibazo kiwe ntarenze ubwo nyine nagomba kukubarira muri makeya ubwo narakomeretse nahuye n'ibyo guhohoterwa mu rugo ubwo mpura n'ibyo bibazo byo kuba narirukanywe mu ishuri mu buryo butari bwiza byemeranyijwe n'ishuri ni ukuvuga ni ukurenganwa nabwo nahuye n'ibibazo bya jenoside ababyeyi banjye babishe muri jenoside umuryango wanjye nyine sinongeye kubona kugeza icyo gihe kuva nava mu Rwanda mu 1989 nari ntaragasubirayo sinigeze mbona ababyeyi banjye kubana bica rero urabona ibyo byose byagize gutya byikubitira hamwe rero
bivuze ko rwari uruhurirane rw'ibibazo byinshi cyane umutwe wawe utashoboraga kuba wagerageza kubikemura nibaza ko ari ibibazo usangiye n'abandi bantu benshi ariko kenshi ugasanga badasobanukirwa ko bafite ubwo burwayi
ijana ku ijana yego
hanyuma abantu nk'abo wababwira iki
abantu nk'abo nababwira iki rero ariko reka dusobanure gatoya kurwara mu mutwe ni ikintu kwa muganga babanza kukuganiza bakagusobanurira bakakubwira kurwaye cyangwa se kutari urwaye
gusa ikibazo gihari cyane cyane iyo uvuganye n'abantu babizobereyemo kenshi na kenshi ntabwo ari ikintu umuntu ashobora kujya kwa muganga ngo bamupime bagisangemo kuko ntabwo gipimika
kwa muganga bafite uburyo ariko babikwereka urwaye
yego
ni by'ukuri kwa muganga ntabwo bipimika ariko hari hari uburyo
bakuganiriza bakumva bite ukuntu uvuga ukuntu ubayeho ibintu byose muri rusange
yego ariko noneho iyo uburwayi bwo mu mutwe bwa bugenda bukangiza noneho n'ibindi byo mu mubiri bituma biragaragara bikerekana ko hari ikibazo ubwo biba byarakomeye byarageze ku rundi rwego noneho rero wambajije kese abantu nababwira iki ni ugukomera ntabwo uri wenyine cyane cyane ku byerekeye ku ijwi rikubwira yuko utagomba kubaho cyangwa se udafite agaciro ko kubaho mu kinyarwanda kubivuga neza
udafite akamaro ko nta kamaro ufite kubaho birumvikana
yego iryo ntabwo ari ijwi ryiza umuntu agomba kumva ko afite agaciro ko kubaho uko bimeze kose, ntabwo ibibazo mu buzima biba bivuze ngo ntabwo ugomba kubaho.
Ayo majwi niyo hano muri Leta Zunze cyangwa se mu bihugu bakurikira cyangwa se abazi icyongereza bakunda kumva bavuga ngo ni dark voices zikuzamo, kenshi ugasanga abantu benshi rimwe na rimwe bibatera no kwiyahura.
Yego. Suicidal thoughts, kwiyahura, ibitekerezo byo kwiyahura, ibitekerezo byo kwiheba kuri urwo rwego, byumva ko ugomba kwica ukitwara ubuzima. Ikizo nk'ibyo ubigize ntabwo byihererana, ntabwo ugomba kugira isoni wumve ngo uri wenyine, nta ukwakira, wiyange. Ni byiza kugira umuntu uhita uhamagara muri ako kanya. Nicyo kintu cya mbere navuga.
Madama Mukangoga, byinshi bikubiye mu gitabo cyawe turaza kubiganiraho, kandi ndibaza ko ibyo urimo kuvuga byinshi biri mu gitabo cyawe ku buryo abantu bazakibona, hari byinshi bazacyungukiramo ndetse bazakuramo kugira ngo bibafashe. Ariko reka duhe n'ijambo abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi nabo bifuza kugira ibyo bakubaza, hanyuma dukomeze ikiganiro. Reka tugendere tubanze ngenze ndore wiriwe neza.
Niriwe mahoro, nta kibazo.
Uri hehe?
Ni mu Rwanda, mu Ntara y'Amajyaruguru, mu Karere ka Gicumbi, Umurenge wa Bwisiki.
Ikibazo cyawe?
Mbere na mbere ndashimira umutumirwa kuko ko yatubwira ibyinshi byiza byo tutaba tudasobanukiwe. Kandi rwose ni ukumushimira cyane, ariko nkamubaza nk'ikibazo mfitiye amatsiko. None ko hari igihe umuntu ashobora kugira ingaruka z'ihungabana bitewe n'ibyo yanyuze mu izo ngorane yahuye nazo, hakorwa iki noneho kugira ngo noneho nk'abo bantu bafite iryo hungabana bumve ko bisanze muri sosiyete? Kuko hari igihe usanga noneho nk'umuntu afite iryo hungabana ugasanga ntabwo yizi niba afite ihungabana, kuko ugasanga yize nk'umuntu muzima, ubwo nk'aho wamanye kwisobanukirwa akamenya yuko n'ubundi afite icyo kibazo yatubwira, yabwira iki nk'abo bantu bakiri hasi aho bafite ihungabana ry'ibikubigira iwawe? Nazo
urakoze cyane ngenze ndore. Reka dufate na Inosa. Madame Mukangoga, ndibaza ko ibyo bibazo urimo kubyandika, ndafata batatu hanyuma basubirize rimwe. Hari na Inosa, wiriwe neza?
Wiriweho.
Uri hehe?
Ni Gitega mu Burundi, Ntara ya Gitega.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo nari mfite, ubwa mbere abamajimiri wamutumire.
Yego, arakumva.
Hanyuma akabazo jene agomba kubaza, ni gute umuntu yomenya ko yagize ihungabana? Mbega aravugwa kwa muganga cyanke ndivugwa mu bundi muhe buryo?
Urakoze. Reka dufate na Nsabimana Daniel, wiriwe neza?
Wiriwe neza bwana Fredi.
Ni Edi Rwema.
Edi, muraho bwana Edi.
Muraho neza, ikibazo cyawe? Uri hehe?
Nyerere Nyamasheke, Ruharambuga nk'ibisanzwe, ni mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda.
Yego.
Okay, murakoze cyane, mbashimiye kubw'umutumire mwadutumiye. Ariko bwana Edi, mumumbarize, ese mu by'ukuri nk'umuntu wahuye n'ihungabana muri we akabona ko ari nk'ikibazo, kandi ni koko ni ikibazo muri iyi si, hari n'amahungabana menshi atandukanye, umutubarize nk'uwo nguwo abashije kugera ku rwego nk'urwo akagira n'aho yandika ibitabo, ese mu by'ukuri ni iki cyamubereye igisubizo kirambye ku ihungabana yari yaragize? Mu by'ukuri ubona kenshi abantu dufite bafite ihungabana ritandukanye, turagira ngo aze kudusangiza ku muti yanyweyeho, kugira ngo mu by'ukuri iryo hungabana riba amateka kuri we, ndetse anandike igitabo kibigaragaza. Murakoze bwana Edi Rwema.
Urakoze cyane Nsabimana Danieli. Madame Elvani Mukangoga, ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Rwanda no mu Burundi, bibiri bya mbere birasa nkaho bisa, bose baribaza ukuntu umuntu amenya ko ashobora kuba afite ikibazo cy'ihungabana. Hanyuma Nsabimana Danieli we arakubaza, ese ni iki cyakubereye igisubizo mu bibazo wagiye uhura nabyo? Nabwira abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bifuza kubona igitabo cyawe ko kiri ku isoko. Mbere na mbere banza ubabwire uwifuza iki gitabo yagikura he madame Mukangoga?
Bakoze cyane kuri ibyo bibazo babajije. Iki gitabo ukifuza yakibona ku isoko rya Amazon, ubwo ni kuri internet amazon.com. Kuri website yabo no kuri Amazon niyo bakibonaho. Bashyizemo amazina yanjye Rivanie Mukangoga, cyangwa se bagashyiramo titre y'igitabo
The Power of Forgiveness.
Yego.
Hanyuma iki kibazo Daniel yarasorejeho ni iki cyakubereye igisubizo? Nibaza ko byinshi biri muri icyo gitabo, ariko gerageza utuvungurireho nk'ikintu wumva cyakubereye igisubizo muri ibyo bibazo byinshi uruhurirane rw'ibibazo wagihura nabyo.
Igisubizo nabonye cyambere igisubizo muri ako kanya, ikintu cyamfashije cyane ni uko mfite kwizera Imana. Narerewe mu muryango wa Gikristo. Ibyo bintu byaramfashije cyane, byatumye menya ko n'ijwi ryambwiraga ari ijwi rimwe ari iry'Imana, irindi ari iry'Imana, irindi ni irya Satani. Ubwo nahise kandi irindi ryambwiraga kubabarisha. Nahise nibaza ese kubabarira ni iki, ko navukiye mu muryango w'abantu basenga bakunda Imana kandi bakaba barantuje imico myiza. Nkaba rwose nzi ko mfite imico myiza, kuki ngombye kumva ijambo kubabarira mu rundi rwego rwo hejuru mu buryo butandukanye? Nuko ubwo rero ntangira kwiga icyo kubabarira bisobanuye. Mu by'ukuri natangiye kubabarira, natangiye kwiyakira, ntangira gusoma ijambo ry'Imana kuri urwo rwego. Nuko urebye ni iki kintu cya mbere cyamfashije kumenya Imana, gusenga, kumenya uwo ndi we ku buzima bwanjye nabuhawe n'Imana. Nicyo kintu cya mbere cyamfashije.
Hanyuma se gusohora ako kababaro kakurimo kari muri wowe ukagashyira hanze, byo hari icyo bifasha?
Yego, kuko gusohora icyo kintu nyine akababaro, nge mu by'ukuri nongeye noneho kuvuga bikomeye, iyo nandikaga byaramfashaga cyane. Noneho kwandika igitabo nkagishyira hanze nkaba nzi ko undi muntu wese agisoma, nabyo biramfasha. N'ubu tuganira nabyo biramfasha. Kuko buryo wabaye iyo wabaye ukababazwa wifuza justice, uba wifuza justice mu Kinyarwanda ni iki?
Ubutabera.
Ubutabera. Nuko iyo ubonye rero umuntu uganiza ugatangira ukamubwira ibyo ibyakubayeho byose, no kukumva, kuba kumva wumvwa, byo bikugaruramo agaciro, wumva ari icyo bikumariye. Kugira rero umuntu uganira nawe ni ibintu bya mbere. Jyewe icyo gihe rero nk'umuntu w'umukristo no mu buzima kandi buba bwirukanka abantu benshi banahuze, ubwo jyewe naganirije Imana ku rundi rwego.
Hanyuma ikindi umuntu ashobora kwibaza, uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kimwe mu bihugu bikize, ibihugu bikomeye ku isi, ni gute umuntu ashobora guhura n'ihohoterwa nk'iryo wahuye naryo ntagire ubufasha?
Guhohoterwa turavuga ihohoterwa ry'ingo mu rugo, gukubitwa n'uwo mwashakanye, gutukwa n'uwo mwashakanywe, kubabazwa n'uwo mwashakanywe ku rwego rubi cyane, biri mu ngo nyinshi cyane bibaho. Ikibazo abajije ni ukuvuga ngo mu gihugu nk'iki ngiki cyateye imbere, amategeko ntabwo abyemera. Hari imbaga ahantu henshi cyane babyigisha, babisobanurira abantu. Ikibazo ni uko nyir'ubwete uba umuntu ubirimo ntabwo abyemera. Umuntu uba ubirimo ntabwo aba abisobanukiwe. Iyo bibera ku bandi urabyumva ukabimenya, ariko iyo bikuba wowe ku giti cyawe akenshi abantu barabihakana. Ibyo bintu rero cyo guhakana no kutemera nicyo gituma bijya ku rundi rwego, bikaba bibi cyane. n'aba police je nk'umu ruhande rwanje akenshi narabihishaga kuko ntago nifuzaga yuko abantu bahanze bamenya ibibazo byanjye. Noneho n'aba police yo nabaga babaje bashaka kugira icyo bakora nk'abangira ari ryo hakana.
Ibyo rero ni na kenshi bibaho muri societe z'abanyarwanda aho usanga mu ngo nyinshi iryo hoterwa rihari ariko ababikorerwa ntibashake kubivuga. Natanze nk'urugero imibare hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari igihe inzego z'umutekano ku munsi zakiraga abantu 16 buri munota bavuga ibibazo bijyanye n'ihoterwa bakorerwa nabo bashakanye. Waruvuze ko byakubagaho rimwe na rimwe ukanga no kubivuga, ni ibibazo abanyarwanda benshi nibaza ko nabo bahura nabyo icyo kintu cyo kudashaka kuvuga ibiri mu ngo zabo, bakumva ko nibabivuga bari bugaragare nkaho ari igisebo ku muryango. Icyo gihe bakora iki?
Icyo gihe bakora iki iyo banga kubivuga?
Cyangwa se niki bakwiye, niki bakwiye gukora, cyangwa se niki gikwiye kubatinyura kugira ngo aho kugira ngo bagume muri ubwo buzima bushaririye babuhoke?
Icya mbere ni ukumenya, ni kwiyakira, ni kwiyakira ukamenya yuko ibiri kukubaho ntabwo ari impamvu zawe, ntabwo ntabwo ari wowe wabiteye. Kubyakira mbese ukwiyakira, mu kinyarwanda kiba gitoya
kubyakira nawe kwiyakira ubwawe.
Kwiyakira ubwawe iki kintu nicyo cya mbere, kandi ukikunda, noneho ukiyemeza kubiganiza, ukiyemeza kubivuga ku buryo ushoboye, cyane cyane biriya byo gukubitwa ukava ibisebe ukamererwa nabi, ibyo ntabwo ugomba kubibika rwose. Bivuga byanze bikunze, kuko hari abagera ahubwo bakiyahura ku giti cyabo atari cyangwa se bakanicwa muri ubwo buzima n'ubundi kubera ko batabivuze.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga. Uyu munsi turaganira ku ihohoterwa rikorerwa mu ngo nka kimwe mu bibazo bitera ihungabana ku barikorerwa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ubushakashatsi bwa Minisiteri y'Ubutabera bwigeze kugaragaza ko hari igihe mu gihugu abantu nibura 16 bahamagaraga inzego z'umutekano buri munota bavuga ko bahohoterwa n'abo bashakanye. Umubare munini n'abakorerwa ihohoterwa ntibabivuge. Uyu munsi ibyo benshi bibaviramo indwara zitandukanye zirimo ihungabana, guhorana umujinya ukabije, ubwoba buhoraho n'izindi zo mu mutwe. Umunyarwanda kazi Elvani Mukangoga utuye muri Leta ya California ari mu bahuye n'iryo hohoterwa rikamugiraho ingaruka zikomeye. Urugendo rwe n'ubuzima bwe nibyo tugarukaho muri iki kiganiro, ahanini ku gitabo yanditse yise Power of Forgiveness, cyangwa se imbaraga zo kubabarira. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. David Wirwenez.
Yego, mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye ariko kirajyana n'igitekerezo mfite ku bintu bijyanye wenda n'ihohoterwa rikorerwa mu ngo bigatuma hari abantu batabivuga. Impamvu ya mbere ishobora gutuma umuntu ahohoterwa mu muryango ntabivuge, urabona wenda umudamu ahohotewe n'umugabo babana mu nzu, umugabo n'ubundi nubwo amuhohotera ariwe utunze umuryango, akavuga ati noneho nimurega se nimbishyira hanze, akabona umugabo arahanwa arimo no gufungwa, akabona none umuryango nta muntu uri buhahire cyangwa se urimo uwiteho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Noneho ukibaza ibyo bintu bigati ni ihohoterwa riba kandi igihe kirekire kandi ntibinamenyekane, aribyo uwo mutumirwa yahoze avugaho, aravuga ngo byaba byiza umuntu abishyize hanze cyangwa se akabiganira, we abihuze se n'izo mbogamizi zishobora guturuka ku kuba umuntu yavuze ihohoterwa agiriye mu muryango, n'ingaruka zishobora kumugiraho nanone zitari zituruka kuri iryo hohoterwa ariko nanone zishingiye ku butabera yahawe kuba yarahohotewe. Uwo mutumirwa nawe agiriye iki ikintu abitubwiraho noneho ikindi kandi agomba kumenya ko wenda ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twe kiri mu Rwanda ariko hari ahandi runaka usanga wenda bo ibyo huhuterwa ari naho umugabo wenda yemerewe gukubita umugore byoroshye wenda bakabifata nk'igihano gitanzwe we abihuza ate abiduhurize no kuba umuntu yaregwa awenda agafungwa ariko n'umuryango ugahita ujya mu bihe bidasanzwe by'ubukungu bitewe no kuba hamenyekanishijwe ibijyanye n'ibyohohoterwa murakoze
urakoze cyane David Jamugisha buretse gatoya guma kuri telefone gatoya nagira ngo madame Mukangoga abanze asubize ibi bibazo bya David hanyuma nkugarukeho madame Mukangoga kuri ibyo bibazo bya David
ewe ibibazo avuzemo ibibazo byinshi cyane avuzemo ibibazo byinshi cyane kandi bisaba kuganira kuganira ku rwego rundi rwo hejuru akisanzura ndetse n'abandi benshi cyane bakaba bagira icyo babivugaho ariko icyo numvise cyane ni nk'umubyeyi umugore uhohoterwa mu rugo bitewe n'uko umugabo ari we utunze urugo nakumvise akenshi
wenda ntabwo ari iyo mpamvu itera kumuhohotera ariko arahohoterwa ariko nanone akabona ko umugabo ari we utunze urugo
yego ibyo bikaba byatuma umugore atavuga kugira ngo wenda urugo rudahungabana muri urwo rwego ibintu nk'ibyo ngibyo akenshi ibintu nk'ibyo bituma abagore batavuga kubera gushaka nyine gukomeza kubaka kubera gukomeza kudashaka gusenya nkurikije ibyo yambwiye ni kudashaka gutsindwa ukaba ushaka mbese gukora nk'ibyo abandi bakoze mu cyongereza hari akajambo kitwa dependency sinzi mu kinyarwanda ukuntu umuntu yakwita dependency
ni ukubaho ubayeho ku ari undi utunzwe n'undi muntu
utunzwe n'undi muntu icyo gihe ako kantu rero biba bikeneye ngo umuntu yige kugira icyo kubaho atadepandinga adatunzwe n'undi muntu iyo ni izindi nyigisho ziri hejuru mu Rwanda hose ariko ni ku isi hose kuko bisaba umuntu interpersonal umuntu ku giti cye ngo yimenye ugati nakwifasha gute giti cyanjye kugira ngo mbashe kwivugira kuri jyewe ako numva ariko kantu kabitera
hanyuma mu gihe kirekire ingaruka zibiziki kuri uwo muntu wihanganira ibyo akabihishira agakomeza akabibamo ingaruka zibiziki
ingaruka ntabwo ari nziza kuko uwo muntu arababara cyane byabiri twakomeje kuvuga arababara agahura arakaye ntanezerwe akaba yazageza aho agera naho yumve amajwi nk'uko nabyumvise akaba yageraho yazica ntabwo urwo rugo ruba ntabwo umuntu abanezerewe muri makeya abafite agira ibibazo byo mu mutwe twakunda abantu bagenda n'ibibazo nyine twe atanabizi ko abifite kubera ko ibyo bintu byamaze kuba nk'ubuzima bw'ukuri agomba kubaho amaherezo ntabwo aba ari meza
ntabwo amaherezo aba ari meza urakoze madamu Mukangoga reka dufate Jean Mugisha wiriwe neza
wiriwe neza
uri hehe
ndi mu rundi mugamba mu gihugu cya Zambia
mu gihugu cya Zambia
niho sanzwe mba mugambi sanzwe ndi mu rundi
yego ikibazo cya
ikibazo cyanjye si gisari ikibazo ahubwo gusa n'ibitekerezo cy'ibintu usanga abamama turetse n'abantu abigeni bakiri bato bahohoteza bakagira isizikara ibyo mu mutwe cyane n'ibyereko mabi baba bakorewe urabye ikibazo muri ibi bihugu byacu gifata intera uri kurara turi ku murindi munini ku ntera kiba kiza kiyafata umurindi kiza kiyafata benshi barahohoterwa ugasanga barabihebye nko mu Burundi bakunda kuvuga kenshi bavuga ngo niko byubakwa mu guhaga ko bitwa gakomeretswa ngo niko byubaka imberaje umuntu ukwari ibindi amateka amumate abinyaga cyakazi mu bantu twarangana niko turi ko turangana n'ibindi bibazo kuba kiko kiyagiye kumihora inzira nziza abakunzi bakwiye guhuduka bakajya abona kandi bakajya mu mashyirahamwe bagashobora kuko aya mashyirahamwe byo kwarije bibi aho iyo guhohoterwa bakajya mu mashyirahamwe bakabivuga bahohotewe bakajya mu bitungana bakunganiriza kuko nta muntu n'umwe afite ububasha bwo gutsindisha izo mugari umuntu yaba yakoze icyaha cyangwa yatangiye ikoze yakoze icyaha ajya imbere y'ubutungane ubutungane bukamuye rusange agahamye ikindi nacyo turaje ibintu turiko turabona ibibazo biriko biraza nimba ntituriko turabona ifite byabiza hehe intandaro y'iyo byavuye ko aba biriko biraba ibyo urwaruka hasi ibyo bizobandanya biba ukabandanya nabo niyo bisinzirikara nk'uko abantu muri ago basinzirikara kuko umwana yakuze abona nyina akubitwa nyina afatwa nabi bizotuma nawe nyine akura afite ka kantu ko mu mutima kuko yabye abantu b'abagabo n'ibikoko akaba yakubita mama akamusinzikaza yamutuka ibi yamugira ibi bituma n'umwana naho aba ariko arakura akurana ka kantu ko kubona yuko naho agiye kubaka nawe nyine utabyo ugenda neza ibyo ashobora gusama imyambiro aho yajya kubaka yubaka afite wa mutima avuga ati umuntu ni uwanjye nta ngorane rero ndabona yuko uriko arabaho bigwa ku bushobozi buke bw'abakinyuzi baba bafite baba ari byo rwanda ku bagabo nicyo kintu kizakora rero ariko niho ibitekerezo muri ano sa n'uterera ni uko ubwaruka bw'uno munsi ngo ubona amabi ababyeyi babo ariko barabona bakabona n'aho ayo mabi ariko araturuka ukabona yuko ba mama babo byose ni umugabo ujya kurwara umwana umugabo atahari ari abasaza b'umugabo ntange ishoboka iyo yaba n'umuntu afite ububasha arabusanzwe iwe atagishoboye agukora icyo yifuza mu buryo niyo yabona atahari agasanga abana bafunguye agasanga nimba ari igikorwa cyakoretse nta bubasha byose byo kumuhohotera iyo nanjye abwira ati umuntu ujya kumuhohotera ashobora kuzaha akajya ahajya kandi abyitunga
urakura
n'icyo kintu ntambamizi imwe bituma abantu baguma bahohoterwa urwaruka ntirubane nabwo n'intambamizi iri kugirana.
Urakoze cyane Jean Mugisha, kubera kuri mu Burundi kandi kenshi bibagora kugira ngo mukurikire ijwi rya Amerika nagira ngo mu buhanga bw'ibyuma babe bakugumishijeho kugira ngo Madame Mukangoga agire icyo avuga kuri ibyo bibazo ndetse n'ibitekerezo warutanze. Madame Mukangoga, sinzi niba byose wabikurikiye, ariko yavuze kubijyanye n'umuco aho benshi usanga bavuga ngo nikuzubakwa, wende icyo gihe nanjye nakubaza wowe niko zubakwa byagutwaye igihe kinini kuyivamo byagutwaye igihe kingana iki kugira ngo ubivemo? Hanyuma nanone akavuga ku kibazo kijyanye n'uko bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane kuri ejo hazaza abana b'abakobwa barimo bavuka, basanga ababyeyi babo bahohoterwa bakumva ko ari ibintu bisanzwe, icyo gihe nabyo bikabagiraho ingaruka ndetse no mu rushako rwabo cyangwa se igihe bateganya gushaka ibyo bintu bikasanga ni igihu kibariho, icyo gihe bigenda gute? Hanyuma nanagarutse ku kibazo cy'ubukene, ahanini usanga abantu bakomeza kuba muri ibyo bibazo kubera ko badashaka kuva mu ngo kuko batishoboye, mu magambo make cyane.
Antuko umuntu ndamushimye cyane nanone nabandi bose bagiye bazibaza baranejeje cyane binyongeye magaciro kumva ko nakoze ikintu kiza kwandika kuri biriya bintu ko ntabwo byari binyoroheye kuvuga ibaza nka biriya byandika vuga mbese ibintu kuri ku mutima ntabwo byari byoroshye. Ikintu cyitwa umuco ni ikintu kiri mu bitera ibyo guhohoterwa iby'imuhira byo mu ngo, urebye mu mico wa Kinyarwanda ndetse no mu mico y'abantu yindi itari y'u Rwanda itari yo mu Rwanda, nabo usanga bafite indi mico nayo ituma abantu bakora ibyo bakora, cyane cyane iwacu mu Rwanda hari ibyo ngibyo bivuga ngo niko zubakwa. Ibyo mu by'ukuri ako kajambo kagomba kuzahindukwa, ntabwo ariko zubakwa. ntabarukozi bako ubwo na ndetse nanabyanditse nabyanditse mu gitabo ko nabyumvise kenshi abantu bambwira ngo rega nuko zubakwa kumba kwihangana ibintu nk'ibyo ngibyo umugabo abagabo ntibabwirwa amini ntibakosorwa abagabo niko bameze ibintu nk'ibyo mbese ugasanga bashaka kunyumvisha yuko jyewe umugore ngomba kubyemera kugira ngo nubake noneho hazamo n'abana ngo wubakire abana ibyo mu by'ukuri ntabwo ariko zubakwa noneho hari uko nibagitije nange kuvuga se
ingaruka bigira ku bana cyane abana b'abakobwa bavukira mu bibazo nk'ibyo igihe bo batekereje gushaka hari ingaruka bibagiraho
ubwo rero tu ingaruka zirahari kuko ibyo bitumye biramfashije nanone kugaruka ku gitekerezo naringize aho bituruka intandaro zabyo ubuntu yabikomojeho narabyanditse mu buryo nanditse mu gitabo ise w'abana banjye yarambwiye ati ngo iyo umuntu iyo umugore utamukubise ntabwo akubaha icyo gihe narabyumvise abivuga ariko ntabwo nigeze nemera ko ari igihe yarabibwiye nta nubwo nigeze nemera ko ariko ubuzima bwanjye bugiye kuba narabihakanye ubu nk'uyu mugore utamukubise ntabwo akubaha icyo urumva ni principe mu kinyarwanda wabisobanura gatoya ikintu umuntu agenderaho ikintu kiyobora ibitekerezo by'umuntu uvuga ngo umugore agomba gukubitwa kugira ngo agomba kwitwa n'umugabo kugira ngo yubahe umugabo nibyo bya bindi rero byo kuvuga ko umuntu aba yarabibonye mu bwana bwe yaravutse akabona se akubita nyina agaceceka cyangwa se ikibazo akajya kugikiriza mu cyumba aho umwana atabona ibyo bintu bigasigara mu mutwe w'umwana ubwo rero umwana akibwira ko ari uko bimeze nawe kera mu buzima bikamubaho bikamugarukaho cyangwa se no mu kubana n'abandi bantu nawe bikamujya mu murugo ni mbese ni uburyo umwana yirirwa imuhira imukukamo njye niko nabibona
urakoze cyane madame Mukanguga reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Marcel Wirweneza
Wirweneza Edu
uri hehe
ndi Kigali mu Rwanda ndashaka kubaza umutungo ariko mbanje kumusuhuza nawe ngira ngo mubaze n'ikibazo
arakumva
ku bijyanye n'ihohoterwa rikorerwa mu ngo itonesha ku babyeyi mu gutonesha abana bitewe n'abaribo ntabwo ryo rishobora gukurura ihohoterwa ku bandi bana cyangwa ku kutumva kimwe hagati y'ababyeyi b'umugore n'umugabo nsobanure kugira kumvikane neza dushobora kuba dufite abana bane ngiye n'umugore wanjye noneho ugasanga harimo umwana umwe ndimo ndatonesha cyane kurenza abandi bana bikaba ngombwa ko abandi batatu bamera nk'aho bajyaniwe batanaza ibyo ngibyo ntabwo byakuri ihohoterwa igirirwa wa mwana kubera ko wahohotewe na bagenzi be kubera gutoneshwa kabiri ubwo harimo a na be y'icyo kibazo hagati yacu nk'ababyeyi mugenzi w'umugabo ntibigize umwana umwe nkamutonesha umugore nawe akagira umwana atonesha ibyo ntabwo byaba intandaro y'umwuka mubi hagati yacu twebwe abashakanye kubera ko habayeho gutonesha ikibazo cya kabiri hari ubwo umuntu ashaka umugore cyangwa umugabo ugasanga ijambo rya nyuma mu rugo rwabo nubwo barwubatse biri mu babyeyi babo niba ababyeyi b'umuhungu bafite imbaraga ugasanga iby'umugabo agiye kutabanje kujya kugisha inama nyina ise se papa nkora iki mama ibi n'ibi nkora iki cyangwa se niba iwawe umukobwa ari bafite imbaraga ugasanga nibo bameze nk'aho bayoboye urwo rugo noneho uri muri rwa rugo ruyobowe no kwa sebukwe agacece kavuga tete n'ubundi k'iwacu turi abakene nava ahantu ajya he ese ko nasezeranye n'ubundi kujya mu nkiko kwa njye washoye byinshi kandi washoye byinshi ko urasanga agiye mu bibazo ibyo byo ugasanga umuntu ashinze iryinyo kurindi mbese apfiriye muri nyagasani mu rwanda niko bavuga ngo apfiriye muri nyagasani ashinze iryinyo kurindi arashiririye abayeho mu bwo buzima umuntu nk'uwo wamugira nama ki madamu
urakoze cyane Marcel madamu Mukanguga
yewe ibyo binavuze murakoze cyane
atujyanye mu bindi bibazo birenze ibyo abashakanye gusa noneho bigeze no gutonesha abana ni yes
gutonesha abana ibyo bigeze ku rundi rwego ibyo bigeze ku rundi rwego kuko kandi nanjye ndi umubyeyi mfite abana batatu ibyo ndabyumva rwose kandi nanjye narezwe mu muryango w'abana umunani twara abavandimwe umunani ibyo birumvikana rwose ariko nubwo hari gutonesha umwana umwana twamushyira ku ruhande noneho tukibanda ku babyeyi ababyeyi papa na mama nibo baba bafite ikibazo hagati yabo nibo bagomba kumenya uburyo bita kuri icyo kibazo bagakiza ikibazo hagati yabo bubahana badahohoterana noneho ibyo bigafasha noneho gufasha abana nabo gukiza ibibazo byabo badahohoterana n'urugendo ubwo umuryango ubaho muri ubwo buryo uba ukeneye n'ubundi bufasha mu baterapiste mu kinyarwanda babyita ngo iki
abantu ni nk'abajyanama b'ubuzima ibintu
babyigiye baba bafite babyigiye mbese bashobora kuyobora ku rundi rwego birenje iby'imiryango kuko ubwo imiryango iba ifite ibibazo bigaragara nuko umuryango badashobora kugufasha icyo gihe ukeneye undi muntu utari uwo muryango wabyigiye akajya mu ishuri aba yagufasha kwiga akaba yagufasha kumenya uburyo noneho urera abana uburyo uha disipuline abana gutonesha ntabwo ari byiza ariko akenshi urabibona umuntu arasaba atabizi ni ngombwa rero ko umuntu umubyeyi yimenya ko icyo kibazo gihari nubwo bavuga ngo abana bose barangana ariko abana ntibangana kuko bitewe n'impamvu nyinshi ubwo umubyeyi agomba kumenya uburyo abyifatamo bikabifite muri kamere ni ukubyiga kuko nanjye ibyo mvuga ndabizi neza abana banjye akenshi najyaga mu baterapisi ngo banyigishe nahuye n'ibibazo runaka uburyo mbyifatamo
yanavuze yagarutse kuri cya kindi abandi bakomeje kugarukaho kijyanye n'uburyo aho usanga urugo rutunzwe na basebukwe cyangwa se ba mabukwe ugasanga umugore nta jambo afite kuko wenda yavuye mu muryango utifite icyo gihe bigenda gute
ntabwo biba byoroshye ubwo hagomba inama n'ubundi nta urugo n'urwa babiri umugabo n'umugore bya bindi bya kiyotire imico yo kubaka niyo iba yajemo ubwo umugore aba agomba kumenya kuvuga akamenya kwihagararaho kandi akamenya no gushaka ubufasha mu bandi babizobereyemo urugo ntabwo rwagombye kubakwa n'abantu bo kwa sebukwe kuko urugo ni urw'ababiri we n'umugabo we batabyumvikanyeho sinzi uburyo urabona kuvuga yewe navuga ku rugero rwanjye ku rugero rwanjye abo kwa sebukwe kwa sebukwe w'umuntu bavuga ko basenya ari ku mugabo ari ku mugore ariko ntugahwikije yemwe icyo nakwibandaho ni uko umugore byagiye muri terapi byagiye muri terapi kandi muri make terapi jesi niyo nize umunorose babisaba ngo abantu bakundane bishyire hamwe bababarirane bagerageze gushyira hamwe bumve ko bagomba kubaka urwo ni urwa babiri nicyo kintu cya mbere
yego reka dufate undi mukunzi w'ijwi ry'Amerika hanyuma umwanya usigaye tuharire kiriya gice cya kabiri wahaye igitabo cyawe ahanini ku bibazo bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi n'ingaruka zakugizeho wowe nk'umuntu wapfushije abavandimwe bawe sabushamike wiriwe neza
Mwiriwe mwiriwe.
Uri hehe?
Mwiriwe mu Burundi.
Ikibazo cyawe.
Ikibazo cyite. Iyo umwana yakuze bimeze uko yakuye umuryango abona amakimbirane abona ibibazo akisanga yagize imyifato itabereye muri sosiyete. Ni gute yashobora guhindura mu gihe abona byamugoye n'ukuri bari kagerageza kubabarira ariko byatse rwose dore aza akaba agifite ubwirinzi bwo kubayogerageza kubabarira.
Ongera uvuga ko usoreje ntago tukumvise neza telefone isa nk'icika.
Narivuze ni
yego
umwana yakuriye muri uwo muryango ugasanga ibyo bibazo byamubayeho ariko inyifato ziwe bivaye n'ibyo bibazo byaranze ko ashobora kubabarira aho yabona bagira ibyo bibazo bituma ameruko kwiyakira gute agashobora gutera iyo ntambwe yo kubabarira.
Urakoze cyane. Guma kuri telefoni sawa ushamike kugira ngo nawe wumve igisubizo cyawe. Madame Mukanguka, izo ngaruka ku bana ugasanga byarabarenze ku buryo batifuza cyangwa se badakozwa no kubabarira.
Nkunze ko agarutse kuri titre yo kubabarira. Kubabarira ntabwo byoroshye, ni urugendo. Hagomba kubabara, ugomba gusobanukirwa na byinshi cyane kugira ngo kubabarira by'ukuri bikuzemo. Hagomba kuganira, hagomba kwiyumva no kwiyakira. Ikibazo ongera usobanurire yabajije ngo abana umuntu yabafasha gute.
Yabafasha gute abana nk'abo barengewe n'ibibazo byo mu miryango yabo bikabagiraho ingaruka bikabagora kuba bababarira kugira ngo bashobore kubaho neza muri sosiyete?
Ibyiza abana biterwa nanone n'imyaka bafite. Abana batoya cyane yavuze ikibazo cyo kubabarira, sinzi urugero imyaka yaba yifuza umuntu yabishyiramo. Ndumva ari ikibazo rusange.
Saba ushamike, niba uri kuri telefoni duhe nk'urugero, nk'umwana ufite nk'imyaka ingahe? Saba ushamike. Cumi
makumyabiri n'umwe.
Umwana wa makumyabiri n'umwe. Urakoze cyane.
Umwana wa makumyabiri n'umwe aba yarakuze. Umwana w'imyaka makumyabiri n'umwe aba ashobora kwifatira imigambi ye, ashobora kujya kwivuza ubwe ku giti cye, ashobora kujya muri therapy akajya kuganira ibibazo bye n'abayobozi n'abandi babigiye bakamufasha kumenya ikibazo icyari cyo, kuko ibibazo biba byarabaye byinshi. Ibibazo byo kubabarira kuri urwo rwego mbese haba hashamikiyeho byinshi cyane, ariko icya mbere ni ukumenya kwibabarira kuwe kubwawe ku giti, umwana akamenya kwibabarisha.
Urakoze cyane. Kuri telefoni reka mu masegonda make cyane dufate Claude. Wiriwe? Uri hehe?
Ndi Musanze.
Ikibazo cya Musanze mu Rwanda.
Abona ari kugitera amatungira nemongo kuri la manera n'izi mpande abona ari kugitera.
Urakoze cyane.
Nibaza
ko byinshi wagiye ubisubiza, wenda Claude atangiye ikiganiro turi ku musozo wacyo, ariko niba hari icyo wamubwira mu masegonda make cyane kuko ndashaka ko ugerageza kutubwira kuri bwa buzima bundi wanditseho mu gitabo cyawe mu magambo make cyane mbere y'uko dusoza, dusigaranye iminota itanu.
Bwa buzima bundi bwerekeye
bwo wanditseho mu gitabo cyawe bwerekeye genocide n'uburyo yagukozeho, byo ubyandikaho iki, n'iki ugerageza kumvisha cyangwa se kugaragariza abasoma icyo gitabo cyawe kuri ubwo buzima bwawe?
Yego, ubwo kongeraho guhohoterwa mu rushako, ibyo nibyo nahise mbona nkigera muri Amerika ngitangira gushaka. Noneho hiyongeraho ibyo kubura ababyeyi mu byerekeye genocide biva bijya ku rundi rwego rwo hejuru. Nta sport nari mfite. Sport ni ukuvuga ngo
umubyeyi naganiza amubwira ibi nibi byaravuna cyane byaramvuna cyane kutagira umuryango kutagira community ngo ugira abantu usangaho byongera uburemere cyane iyo nanone unahohoterwa imuhira bikavuna sinzi aho icyo wifuza ko
ndumva muri rusange nibyo ariko gusa ikindi nashaka kukubaza kugira ngo kwandika ni kimwe kugira ibitekerezo byo kwandika ni ikindi ariko noneho intambara ikomeye ku banditsi iba igico gitabo cyasohotse kugira ngo bagerageze kugikwirakwiza hirya no hino ku basomyi byarakoroheye
oya ntago byanyoroheye nkunze yuko rwose wongeye kumbaza ako kantu kamfasha no kugasangiza aba bakurikiye inshuti zanyu inshuti za Ijwi rya Amerika ndetse n'inshuti zanjye ako kantu ntabwo koroshye kwandika nanditse igitekerezo nanditse iby'ubuzima bwanjye byambayeho nshaka kubisangiza abandi urwo rukundo rwo gukunda abandi ariko noneho hari ikerekeye n'amafaranga bijyana ntabwo ari ubuntu nabitanzeho amafaranga menshi cyane bigeze mu madorari 10,000 nifuza ko abantu nifuza nuko abantu bagura igitabo bakagisoma bakacyumva bakagishyeri bakakisangiza n'abandi bityo abantu benshi bakagisoma kandi bakanakigura noneho nanjye bikamfasha mu buryo bwo kwinjiza amafaranga
birumvikana madame Mukangoga urabyumvise abakunzi b'Ijwi rya Amerika banyotewe cyane n'iki kibazo kijyanye n'ihohoterwa rikorerwa mu ngo ariko benshi siko bafite ubushobozi bwo kuba basoma icyongereza ari gahunda ufite yo gusemura iki gitabo cyawe kikajya mu kinyarwanda ku buryo abantu benshi bacyungukiramo ahanini kunama utanga muri icyo gitabo cyawe
yego iyo gahunda ndayifite iri mu migambi yizana iy'imbere yo kuzacyandika mu kinyarwanda icyo gihe nikigera tuzabikora ndetse tunaki launching mu Rwanda ariko noneho babandi basoma ikinyarwanda bunzi abanyarwanda benshi bavumva ikinyarwanda mu Rwanda bumva icyongereza nyabari mu mahanga abo turabashishikariza cyane kugura igitabo tugitegereje yuko tuzagishyira mu kinyarwanda noneho umuntu wese akakibona.
Madame Elvani Mukangoga, mu gusoza ubutumwa ku bantu bashobora kuba barahuye n'ihohoterwa nk'iryawe bagikomeza guhura naryo mu magambo make cyane mu masegonda atarenze 30.
Ihohoterwa nk'iryanjye usoma igitabo akumva yarahuye n'ibyo nahuye nabyo agiye mugira inama yo guhita abivamo ntabwo byemewe ntabwo ari byiza kubaho muri ubwo buryo no gushaka ubufasha ukagenda ukabivuga ukajya mu bagutera bakwigisha icyo kintu cya mbere natangaho inama ikindi kandi kwiyegereza inama Imana ugasenga niba uri umukristo utari umukristo ibyo aribyo byose ufite indi mbaraga y'ukuri ituma umuntu wizera nta yindi mbaraga zitari iy'Imana.
Urakoze cyane Madame Elvani Mukangoga, wanditse igitabo The Power of Forgiveness, bishatse kuvuga imbaraga zo kubabarira. Nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire. Wakoze cyane.
Murakoze namwe kandi.
Nshimire kandi abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bari badukurikiye. Nshimire Injeneri Cornelius wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Nadia Taha niwe wegeranyije iki kiganiro muri studio ya 7 i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.